Yo. Naweza kwenda extra miles, kupata extra gestures, kupata money love acceptance, kuthibitisha kwa uzuri ni bidhaa, shortcut ya kuget pass, kuingia kwenye get bad. Mini msichana sina nyenzo kuhimili, sina elimu talent, sina uwezo kufikiri. Sihitaji ubongo kujaza salio langu, zaidi sura nzuri, kiuno kidogo kalio langu, huh? Kipindi mwanaume na vaa suti, anauza kipaji mbele kabidha nzuri. Hata kusanya kipato kwa kuvuja majasho, atalipa pesa kuona msichana nkikaa uchi. Cause I'm a new dog, pet me, have what you niggas love, so check me. Nilicho nacho bongone kisisimui, so tazama jeans maungo yangu yalivyo sexy. Lengo ni kuwa rich guy wa mtoto wake, ili nimsaidie kuzitimiza ndoto zake. Ndoto zangu nimepima, so muhimu sana. Mama kasema kuolewa shima na mheshimu mama. Shortcut ni long cut, but I don't care. Mwanamke pambo ndani, ndo navyoelewa. Hamna kosa nisipona ninapokosea, na ntamlea binti yangu jinsi ninavyolelewa. All I think is where can the man will marry me. All I have is an aspiration to marry G. Changamoto zikija siwezi kufight back, mana hata shule nilipata favor ya pass mark. Serikali ilisema huo ndo msaada, hawakujali kitachotokea baada. Na jamii ilisema kuwa ndo lifestyle, mana pakiwa na movement wana subsidize.
Oh my god, I'm good. I feel so so special.
Are you special though?
It doesn't matter, cause oh my god, I'm good. If you love me, can you buy me the moon?
Natega mingo limshikaji anilipie kinywaji, anilipie city, aninunulie kilaji. I know for a fact leo sirudi nyumbani, nitalala kwa huyu mshefa japokuwa siko happy. Sitakiwi kuteseka cause I'm so fragile. Utu wa ulipi nkiupoteza sio so sana. Nataka gauni kiatu cha kuchuchumia cheni, sio mbaya, nitabend over kulipia deni.
Cause I'm a new toy,
All the boys want me. Kuishi deni maumbile yangu ndo trustee. Nahitaji majina yote, demu mlupo, man's fat piece kali, I'm a bad bitch. Nataka niulizwe kanika, okay, spare me. I'm so prone to so many misery. Nikiwa period my mood swing, siko say istaki kazi ngumu, ila nataka nipate iko pay. Nishushie pass mark, so muhimu kuwa competent. Nataka ni boost my confidence fast, ili nipitisha agenda ya hila kwenye feminist hashtag. Nina bavu kukataa shule kuacha chuo, watatumia sura yangu kutangaza nguo. Nini thamani ya sauti wakati naongea sura, watazimba mpaka shida zangu kuombea kura. You know I'll strip for the new phone. You know I'll strip for the new cloth. You know I'll strip for the new shoes, for the new tools. Then I'll turn into a new hoe. Then I'll turn into a next phase, seeking for the next chase. Kulikuwa na familia upande mmoja, but I choose wrong. Sana kibizana na next age. Naona nazeka sasa, muda unakwenda na mambo bado sija set straight. Nilikuwa mjanja, sasa namtaka kila mtu cause I'm desperate.
Oh my god, I'm good. I feel so so special.
Are you special though?
It doesn't matter cause oh my god, I'm good. If you love me, can you buy me the moon?